Polisi emitiyana ekutte omuyizi agambibwa okutemula munne ng'embeteza eva ku muwala gw'obadde bakaayanira ng'ono abadde yeekukumye mu kigugu la SL Westward Busunju Town Council mu munisipaali y'emitiyana. Omugezi ategere kisenga Mulindwa Rajab w'emyaka 19 abadde asomera ku Naguru Seed Secondary School ate ng'omukwate e Matovu Edward w'emyaka 2 omuyizi ku St. Francis Senior Secondary School Busunju. Kigambibwa nti bwe baawumudde omuwala Nabitanda Hadija w'emyaka 18 nga muyizi ku Naguru Seed Secondary yagenze wa Matovu n'amutegeeza nti ate yabadde alina omuyizi omulala gw'ayagala. Ssekamwa poliisi mu bendobendo lya Wamala Lamek Kigozi agamba nti Nabitanda bwe yagenze Matovu yabasa akambe n'abalondoola era n'abasanga lubonakwe kufumita Mulindwa akambe n'amutta.
Era bonna tusuubira nti wiikisi ebiri ezina